yeah, I got it's her love, baby. And this is when I work lost with my son.
This is a double song, baby.
Mother.
Mtoto chuchu dede ngozi laini Mpenzi langu kwake nimebaini Ananipenda nasimika Moyo umesitirika
Wapambe pambe wanaweka nuksi ni kupike chini Akimlume na misisiki Mtoto nyama ulimi Kamwili chuku chuku Kama miso mitindo Na ulivyo mahiri mtukutu Ukisakata msondo Umenibakisha puku puku Nachacheme na magongo Ukininasa kasumanku Sinaga longo longo Nataka ni kuonge jagwa Fanya kama unaichota pingili Nipe vile vya namba saba Vya kupanda kushuka pingili
Zila kejeshi mbwana Mbwana hapa minibamba Mtoto chocolate na namba tu Kejeshi mirigwana Wa mahaba minibamba Mtoto chocolate na namba tu Hai na namba tu
Bambu Oh yeah yeah
Kweli ameniweza minwezenu Nimewezeka Ananipa mambo kemkemu Kisa nimeleka Tena anaikamulia na ndimu Anainogesha Ananitia waziri Yani
mtoto pambe Ananipikia masapu sapu Najingongo fuwa Hai Teresa Margarita baby
Alivyo odari mashuti ambali Najikunja kasamaki Ifo chamende ufungu wakabati Aninogesha kwenani Kisijiwezi juu yako Kuma hapa nimekubamba Mie chokoleti napendwa tu Una napendwa tu
Pezi lake jeshi mirigwana Wama hapa menibamba Mtoto chokoleti na namba tu
Somebody yo
Na namba tu Pezi lake jeshi mirigwana Wama hapa menibamba Mtoto chokoleti na namba tu Na namba tu
Yo what you love me Lamika ananipenda sana Hey, what if could be me and you Saw me tell a girl and we are looking for a better girl and you told Why you come, you're my bad boy, don't show you love Bad girl talk right, you know I'm a star boy, cool boy, learn from a no Yeah, from a no, I got baby Roll your body like a jockey Anytime I want to fly up like a rocket Hey, hey, somebody on the door Is knocking the door without Papa me show the body
Smaller baby, hapo ndo unapenda Wap tu ende chamber Nsipo kuona kuwa star task na unachenga Rapuza kipemba, ndo wa sita remba Na ulivyo kuwa iti basi ring ni December Hata simu sisikiza washikaji chumbani tukiwa ghetto Oh baby ni fire Kwani ukiwa na misi tamani hata sabuni ya deto Oh baby vibaya
Zila kejeshi mirigwana Wama hapa minibamba Mtoto chocolate na namba tu Hai na namba tu Zila kejeshi mirigwana Wama hapa minibamba Mtoto chocolate na namba tu